Yeah, I go by the name Bravely Rule. Got any with a bravo kuwe. Ndingatsho nangomso. Yeah.
Hey, yo, this is crazy, bro.
Except, finally, ndingundaba mlonyeni. Ngokigama lam olisaphele emehlweni. Indalo kaYehova yenzeke emhlabeni. Oko ndiyabulela kwazinyanya zinganiflatheli. Ithizane zam nandiziphephe endleleni. Xa ndigilana nabo ndingabajongi emehlweni. Bazofuna uzithola esikolweni ndiphelephi. Ndibagejekise nyani ndingabaxeleli kuba I always knew nandishaya ngale way. Anokwazi ukuqethisela xa kuthathe nansi plate. Better len ndibuze inyani till my stomach aches. This is all I know, there is no other way. Benyanzelekile ncamekwano ndizinikele. Benyanzelekile njengetyani ndizicingele. Benyanzelekile ndifokase kule way. Ndiyabulela kukumeti kuba zange ndijitele. For for only hope kuba zange ndatyelwa. I can only imagine xa notyelwa enye irapper. Ndibe ndila rap ndiqhelutyela ezinye rappers. I know kukaloku isitima sam singaphela. Bulela njengemandi zange ndiphele kwikona. Zange ndiphele ndikola, zange ndiphele ndisola. Ngoku kujonge kumba ndithemba likhona. Bomi bam i-oxygen kwamatshita aphelelwe ngumoya. Cela uphakamisa iklasi phezulu apho sizibone. We are here to celebrate, get our children. Bethi soze sibobe. Cela ugcine iklasi ihleli phezulu. Sbamba ne sonke. Stand as a sunlight of Vasco. Danke asbonge.